hokkande biyanangal waɗanno nde kamɓe laamu komɓe wonɓe ɗo mutti ɗo ɓe immini yimɓeɓe kañum huminiɓe kabaru laaɓal fo yalla ngallure nde an laaɓal Issa Kansay maire ngallure moftinde
Amadou la Bienal on a
li o batuko noddirte bienal mais famantini jamaare laamu mutti fo tinno dokkodira juuɗe honone laaɓnirta genni muttini li nikkuji jogaje mais wawmi toti leɗɗe munuma nandal muɗumen moƴƴin ɗum tuma jaɓɓoto jamaare ne ɗiɗi golleji sukaɓe joholɓe kañ amiri en deeɗe fo watti koyeɗe mumen hen yalla gennini ana heeɓa laaɓintine
yimɓele wonɓe ley nokko kollitiwide ɓe beltikili hen sanne gaɗi noddago fewde e laamu odu tinno o jokkito ɗiɗo golleji yalla no ɓeyda cellal jamare nde ɓe mbi duɗum laadiki sababu so hoɓɓe ɓe jiiya nokku o e yiyngo lobbo
meɗe salmina sanne hooreɓe leydini caggan ɗi dabireji fiyaadi meɗe anti hande jaati kuteji ɗi tuuni wawi hewtine jamare nde hone ɗi manaji tippeteɗi e nandal muɗum saabu meɗe andi ɗum ne naato saabe waddude bonnalaji le hawaluji meɗen anam naato saabe jaati warde daabaji meɗen mi anti hande jaati wi genni mutti ana suuɓi fa wala seeɗan dabiɗa hani fiyeede honone tuunini heɓdirta jogole le genni mutti yalla mutti ana heeɓa laaɓa manaji ɗi ka e licce tekke ko wiyete fo tinne ɓotte yalla nokkude ana raaɓa saabu soɗi manaji kawrantinama ana wawi moƴƴintinede waɗe kuule
jogajiaaaaaaaa
immadaraji ko maire enɓe gondi e wadde ko ɗum tan ɗum nafata kanko noddirte Abdou Bokum goto jeeyaɗo le ngallure nde owi jamade tinno rewa ɗati ko nayri banggal
laaɓana
hani natara ɓiɓɓe leydi lubbuɓe wallen maire enɓen heeɓa laaɓde nokkuɗen saabu kamɓe tan ɓe wawa laamude ɗen nokkuji ene haali pude puɓel ngaji daman galle fo waɗen ñamarɗen toon fitten nde deeɗe meɗen nde kañle galleji meɗen nenne muɗum maire on ana wawi yamrude yimɓe yogaɓe yalta ɓotta ɗe ñamarɗe tippi hoɗum saabi hannen so homo fo ana tippo ñamarɗen daman galle ɗe wattaka nde puubel ngaji ene hani tinnade dokkodire juuɗe waɗen ɗi golleji homo fo ana miila ɗi golleji mairi o hani wadde ɗum ga enen ɗu en watta ko hanɗi wadde
mi wildeme ɗe anga ñondeme
maire Issa Kansay wiile ko warta ko duɗɗete no gonde yaltinede ley hen yalla ngallure nde an laaɓa ley ɗiɗo e baddaraji o wi ɓe gara ɓe dokka jamade hakkillaji lobbi kañe amiri en deeɗe ɗe
comité sappo e goho wonle ɗe deeɗe yamiraɓe hewde jamarene honene nokkuɗe laaɓinirte caggal muɗum maire on du ana heeɓa ɗi golleji no waɗirte saabu le maire ngaɗin woni yimɓe yamiraɓe ɓe golleji muɗum feeti e laaɓno nokkuji ɗe watte fo maire on ana yamira jamaren tinno immo waɗa ɗi golleji fittan nokkuɗen fo fa laaɓa mais fi dabiriji du famontude amiri en deeɗe kañ endu tinno famina jamaren nokkuji to jooɗi honene watten yalla jamaren ana acca yippude ñamaɗe nokku heɓaɗo fo yalla deeɗene fo ana heeɓa laaɓine
e l'embellissement de garder ses contacts là aussi
oɗo maire o waɗi noddago fewde e ɓiɓɓe wonɓe le muttiɓe tinno kolla ɓingoleydiyanka ko muɗen lobbo nokkule ɗo kowritiɗe watta dow tinno ɗum laaɓa lommo hollitiri wiide ɗo garte haddude e kabaruji meɗen ko yowi dow hawaluji yen ji jeɗɗire warore wassalam